Ati koro nimeshikazi much day. Ah, vile morale ni chocha ni my grade. Ah, ati koro nimeshikazi much day. Ah, vile morale ni chocha ni my grade. Ah, lazmutachi lazmutachi utengishwa vula inani. 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 So na jamu kana koropo na rival. Panorama God views revival. Na kuja na good news kama Bible. Champion Babola nafanyo kwa disciple. Dana rani we chacheza na time. Dira uza kiuziza ndo forms a mine. Tiang banyune za buktaki design zine. Mura mbugi kuna jwa obibi fine. Utaipata pretty girl bada jana dime. Original gote gote sisa China. Pedeshing na si first time. Na neutralize mbori kama equalizer. Kuru nimeshikazi much day. Na vile morale ni chocha ni my grade. Ati koro nimeshikazi much day. Na vile morale ni chocha ni my grade. Lazmutachi lazmutachi utengishwa vula inani. Lazmutachi utengishwa vula inani. Sijai tolerate mplainers wanabadilisha route. Lengo yo dance unampatia side view. Rada nija musu duke nyutadu. Wata tujwe na nini pata than who. Hawa mini mjaka but me guan with it. This na ordinary girl so me guan with it. Backside ukwaga heavy wavy. Dance style ukwaga deadly never lazy. Wanalia yo jina codes where me get it from. This a lakeside but you already know. Wana nita wrong don children then ni wrong. Me a the teacher general tango way before. Ati koro nimeshikazi much day. Morale ni chocha ni my grade. Ati koro nimeshikazi much day. Na vile morale ni chocha ni my grade. Lazmutachi utengishwa vula inani. Lazmutachi utengishwa vula inani. Lazmutachi utengishwa vula inani. Lazmutachi utengishwa vula inani.